Mfoni a ɛtɔ so aduonu nwɔtwe. Hwɛ saa awarefoɔ yi a wɔnam Onyankopɔn akwan soɔ no. Ɔbarima no dɔ ne yere, na ɔbaa no nso ma ne kunu ne die sɛnea Onyankopɔn asɛm kyerɛ no. Wɔboa wɔn ho wɔn ho, ɛhyɛ wɔn ho nkuran, kyerɛkyerɛ wɔn mma sɛ wɔnnɔ Onyankopɔn na wɔnni n'asɛm so. Gyidi Akristofoɔ awarefoɔ bɔ mpaeɛ biribiara. Ɛyɛ Onyankopɔn adwuma bom.